inyembedi sengikhathele kuloku ngikhalati inyembedi tehla tenyuka emehlweni ami tingobhe tami tiphenduke taba sitiba lesithela emanti emfuleni ajakele elwandle lusizi lumkhungethe lukhalo lwami luphelele ngemandla lusizi lungitungelete kuhle kwemkhumbilo sengotini emkhathini welwandle inhliziyo yami ilimele iticucu kuhle kwempahlala edliwe ngemagunivalo themba ungishiye ngiyinzanzane ehlane kepha wathi ikhothale ikhothako wena ukhothale njani kimi kuhlwe emini angathi ngithatheni ngiyihlanganise nani ngivele ngangenwa ngemandi emadvolweni ngawabona emaphupho ami ashabalala njengelilanga liya kudilahla kunina kodwa bacinisile nebathi emathanga adlantela labangenamabhodo wavele wangishiya sihlobo sami ungishiye ngekuphatima kweliso ungishiye ngingakateleki likati lilala etiko inhlupheko inuka esikhumbeni semtimba wami ngiyinhlekisa esiveni kepha bacinisile lebathi liphuma netinzaba talo liphinze liya kudilahla kunina ngetinzaba talo nanoma kunjalo sihlobo sami ngithi inkosi ikugcine siyobanana ngaleli tako.